Italo master.
Awe meneja afisamponela. Awe mbogo. Wanangu mechukua pombe zangu. Sambo na mlipi.
Another one.
Kijiko mechukua pombe kari. Sambo na utoi pesa. Wanangu mechukua pombe zangu. Sambo na mlipi. Na wanangu. Kijiko melewa nato wazuna zarani. Na masera. Washa na wanangu washa. Washa mpesa washa. Washa na kijiko washa. Washa we mpogo washa. Washa na we musa washa. Washa awe mama msimbazi.
Awe ya sani.
Osha mani tuneshe stele piano mtaro mwanangu. Kina mapite piano mtaro. Tuneshe stele piano mtaro mwanangu.
Zompa Record.